la da?
DJ Top Up.
Chi la da? Chi la da? Chi la da? Chi la da? Pien killer in a the place. Girl on sight, them as well. Pien killer in a the place. Girl on sight, them as well. Pien killer in a the place. Girl on sight, them as well. Kill her that in the place, so me jump on the stage. Everybody them a wait to lift the man play, and they get them body shape by
Cheki vile unatingiza, tingiza. Kila dem tetemesha. Ababi nao wameshikisha. Cheki vile unatingiza,
tingiza.
Cheki vile unatingiza, tingiza. Cheki vile unatingiza, tingiza. Kila dem tetemesha. Ababi nao wameshikisha. Hadi mabwezo wametuliza. Kidai eni basi uliza. Yal, inakendeza. Yal,
inakendeza.
Yal, unavetingiza. Yal, unapendeza. Yal, unapendeza. Yal, unapendeza. Yal, unavetingiza. Yal, lo, lo, between your wine and bubble. Lo, between your wine and jiggle. Lo, between your hold me baby. Lo, between your kiss me baby. Ay 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 ay. Cheki vile unatingiza, tingiza. Kila dem tetemesha. Mababi nao wameshikisha. Hadi mabwezo wametuliza. Kidai eni basi ule.
Tetemesha niyo style. Kila mtu katika iteke to the top. Girl drop it to the drum boy. Show them how we go wine. Wanapenda zangu rhymes. Kila da.
Music Boat, the pride of Marsabit County, DJ Top Up.